ni radio mwumva ni radio ijwi d'America ivuje Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ikiganiro umutegurirwa kandi ugezweho na Venuste Nshimiye Imana. Ikiganiro cy'umunsi kiragaruka ku bana babayeho bupfubye kandi bafite ababyeyi, kiribanda kandi kubashaka abavandimwe babo abo basangiye kwishima bakararana rubunda bagatandukanywa n'amage. Abo bose ijwi rya Amerika irabaha ijambo, irabaha umwanya kugira ngo baruhuke kuko bashaka ishami bashibukanye batoshye itoto, bakaba bataguheka kubera kutamenya amarengero yabo. Muri iki kiganiro bamwe muri mwari mumaze iminsi mushaka abavandimwe, mushaka ababyeyi banyu. Nzi neza ko muri benshi ku migabane yose y'isi mudukurikiye, mugume hafi mwumve udusaro dushakishwa ubutitsa n'utwabonetse tudusharaga amasimbi, tugumane guhera ubu kugeza ku ndunduro. Nutiyumva urumva uwawe, umva ijwi rya Amerika.
Shaka gasaro kazi muzakabona, shaka gasaro kazi muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kazi muzakabona, shaka gasaro kazi
hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu Tony Nsanza abaganwa avuye aho yaratuye mu ntara ya Bubanza muri komini ya Gihanda ku ibarabara rya 12 mu Burundi, yabanaga na nyirasenge we uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse, nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro agasaro kaburaga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi atuye Kigali mu karere ka Kanyinya, akagari ka Nzove, mudugudu wa Rutagara ya kabiri. Ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda, twarabanaga ku Kimisagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nzagutaha musize, nzakongera gusubirayo ndamufata turazanana, tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana, umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'u Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru n'imirasenge uvukana na se, kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva, kuko muri Covid nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye, arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe, ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni, ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira pese kuko ibyo byose bagiye batabimenyesheje. Arambwira ati nambajije nimero zawe, mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zawe telefoni bayibye. Ati naburanye nabo nuko.
Ariko se Kamikazi, Covid yaje ejo bundi?
Yaje ejo bundi, urumva yaje ejo bundi. Ariko 2015 nari nashatse ibyangombwa biriye kujyayo, biba ngombwa ko hatera intambara binaba ntigiyeyo.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga, muburaho bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha bigeze aho nyine barashakisha kuri izo nkoranyambaga ntawuri. Noneho ari n'ukuntu ngo babikoze gufungura Facebook y'uwamutwaye, amakuru babonye rero nibwo bampaye izo nimero zawe ejo ati izi nimero nizaze nuse nshimiye imana z'agasaro kabuze uko nanjye nkunda kumva agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane nkunda kumva agasaro ababuze abana babo bababona nkumva nanjye rwose binteye akantu nkumva mfite agahinda
nyirasenge wa Toni nsanze abaganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde
yitwa Joyeuse Space
ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ushakisha ukuntu wamenya aho aherereye
cyanese ntabwo nkubesha ni ukuri byaranze hari ukuntu umuntu bacukumbura bashakisha kuri izi mbuga nkoranyambaga bakabonaho umuntu no kuri Facebook twaragerageje kumubura urumva ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine Bujumbura
yego
nawe kuri WhatsApp ntawoba yitwa Ndayikeje Alain Salvatore
Ndayikeje Alain Salvatore
Alain Salvatore
akaba se wabo watumye nsanze abagana akaba azi aho aherereye
ni ufite amakuru afatika
radiyo Ijwi ry'Amerika irumvikana mu Burundi irumvikana naho mu Rwanda no muri Amerika barayumva yaba Joyeuse Space niba kuko ari muri Amerika aho yaba ari hose azakumva amenye yuko wowe Kamikazi Sandra ushakisha umwana wawe Toni nsanze abaganwa bambwiye yuko niba nibuka neza yavutse muri 1994
ashobora tarike zirindwi z'ukwa cumi n'abiri muri 1994 kandi irindi zina bakundaga kumpimba sibyo
yego
ni Dudu ku kazina k'agahimbano ni Dudu
bakwitaga Dudu
urakoze
rero ndagushimye cyane kuba Croix-Rouge yakurangiye ngo witabaze agasaro kaburaga ntutinde ukaduhamagara natwe tuzagufasha uko dushoboye ni tugira imana umwana wawe nsanze abaganwa Toni azaboneka nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro
ni ukuri imana iguha umugisha
urakoze cyane
mu bwitange bwawe imana ikurinde kandi
ngaho umunsi mwiza
sawa urakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
nsengiyumva Aaron yaburanye na mukuru we Habyara Batuma Abidani baherukana mu mwaka w'1994 bahunga u Rwanda baburanira ahitwa Inkamira mu majyaruguru y'igihugu murumuna we yaje gutaha mu Rwanda ajya mu ngabo z'igihugu azisezeramo mu mwaka w'2002 nsengiyumva Aaron na mukuru we Habyara Batuma Abidani ndetse na Ngirimana Zakaria na Mukantagoze Rafaina bavukiye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Karungi umurenge wa Tumba akagari ka Murehe
baburanye hagati ya 2002 yabanje kuba muri Congo aza kuvayo aza mu Rwanda umusirikare aza gutura muri Congo niho biza kurangira tuburanye burundu ubwo nibwo duherukane mu 2002 niba ariho niba yarapfuye aza tubizi rwose
yari umusirikare mu zihe ngabo
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuko yinjiye muri 2002 ngira ngo nari muri 2003 noneho muri Congo aza bamwe basigaye berekejwemo baza kumwe mu kuba agiye muri Kenya baravuga muri Congo cyangwa yarapfuye niyo mpamvu nasaga
ni ukuvuga ko yahunze igisirikare cy'u Rwanda
yarasezeye we agiye gushaka ubundi buzima kuko umuryango we wabaga Congo nidamu n'abana babaga mu gihugu cyawe
ubu se baba hehe
ntabwo bariga cy'imari ugeze kubyikaza muri Congo hari intambara ubu kigiye kongera kubaho n'uyu munsi
iyi myaka yose ishize utashakisha mukuru wawe ngo ntabwo wamubereye umuvandimwe gito
agerageje ndashakisha niyo mama wanjye bose bamuha yavuze mbere kwerekana na kane yaravuze karabuza muri Congo ubundi niba yarapfuye ariho kurangira bose nyine mbaga
mama wawe we yitwaga nde
mama wanjye bamwita Mukantagoze Rafaina
we yaburiye hehe akarere yaburiyemo ka Congo urakibuka
ntabwo nibuka nabaga mu Rwanda bari Congo bagiye bahuyeuro niba ariho niba tabaho ntabwo nzi ariko hari abantu icyo gihe batashoboraga ko aho bamukiye hagati y'amatiyamatisi na barikare niba yarapfuye simbizi niba ariho ntabwo nzi
nta yindi miryango wigeze witabaza kugira ngo igufashe kuba wamenye irengero rya mukuru wawe habyara batuma
oya aho ni miryango yindi yumbaza ihari mu migenzo kugira ko bavuganye bayifite kera niho nta nimero bari bavuganye ko nshyamaga biraka igihe bambwiraga ko bavuganye igihe ari irari rikuru navuga ko yambwira ko yenda kujya muri Kenya
niba habyara batuma kiriho niba kumva muri kano kanya hano kizwi rya Amerika usigaranye amasegonda 30 ni iki wamubwira amakuru yo mu Rwanda wamubwira nayanye
bo namubwira yuko umuryango ukeneye kandi ukiriho mbwira yuko ibyo umubwira nisengiyumva Roni nkaba ntuye i Kigali kandi umuryango we utuye muri Karongi ukaba umukeneye kandi na mama niba akiyumva akaba akiriho rwose nazamuha nimero yanjye akanjye akamvuga icyamufasha ku buryo yazataha akamenya ko
Aaron Sengiyumva ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ukomeze utegereze wizeye Imana nibishaka mukuru wawe byara batuma Abidani azaboneka agira amahoro
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane mukamuna na Patience yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye nyina na se bari bitabye Imana mbere yaho gato abari basigaye babarera nabo bicirwa muri jenoside yakorewe Abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye yajyanywe Burayi yahawe umuryango washakaga umwana mukamuna na Patience ari mu karere ka Gasabo kagari ka Kamatamu umurenge wa Jabana umudugudu wa Murehe yaramaze igihe ashaka kuvugisha Agasaro Kaburaga
twari dutuye Kanombe mbere y'94 mama wacu aza kwitaba Imana kuko niyo watureraga yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama adusigaranye imiryango ngombwa ko ikora inama iratugabagabana wasigarana Roza nanjye njakorerwa mu wundi muryango n'abandi bavandimwe banjye nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero jenoside yarinze iba ntarongera guhura na Rose nyuma ya jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri jenoside naje kumenya ko Rose yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma ya 94 ariko ashobora kuba ataragiye 94 ahubwo yaragiye mbere 94 1992
akaba yarajyanywe n'ubuhe muryango se
ni umubikira amutwaye w'umuzungu ngo yamujyanye mu gihugu cy'Ubusuwisi
uwo mubikira yitwaga nde
kuki ntabwo wongeze menya amazina ye ko ngo Rose yigaga muri Ecole Belge ari uwo mubikira wamujyanyeyo amujyana mu gihugu cy'Ubusuwisi bikaba impamvu binshanga baza amakumi barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga
abo ni bande
umuryango witwa Kagaba yari atuye Kanombe Kagaba Regisi ubwo ni Alexi nuko bamwita Alexi nyine wari ufite umudamu witwa Perusi izina ry'ikinyarwanda ryo narariyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo apfuye 94
nabo bitabye Imana
muri 94 bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana
none sabo banga kuguha amakuru babizi ni bande
hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Sharire nyine nabashije kugirira nimero akaba na Kagaba Charlotte uba mu gihugu cya Amerika
yego
akaba na Kagaba Assunta na Kagaba Chantal abo nibo bana nabashije kumenya amazina yabo
washoboye kuvugana nabo
uwo nabashije kuvugana nani Kagaba Sharire ni nayo mfite nimero ya telefone ariko nta makuru yampaye yaransuzugwe nyine anyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru mu 2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rose aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15 biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba Kagaba Sharire aho yakoraga muri Benel mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye amakuru rero nanjye baranyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango baba numva binteye imbaraga ndavuga inti nkuko njye niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venus nshimiye Imana yamfashe nabanje kuzibura niyambaza umunyamakuru mugenzi wanyu witwa Mutanguha Brigitte abashije kumpa nimero yawe yashatse mu muryango wacu umvaga nisanzureho wenda utampisha wabasha kumpuza nawe kuko abandi bo banyereka ko ntacyo bibabwiye ahubwo genda umusazi ibyo ndi kwiruka nyuma bambwira ko yapfuye ntagomba no kumukurikirana nibwo yampaga rero nimero uriya munsi nkwandikira nibwo yari yanyohereje nimero zawe ndakomeza mpita njya gutira telefone nini kuko njyewe mfite agatoya nta bushobozi bwo kugura inini nari mfite ndavuga nti uko biri kose Imana nibishaka tuzahura nuko byangendekeye ngira amahirwe bambwira ko uyu munsi wahamagaye
yego nagushatse kugira ngo tuganire kugira ngo nkunze patience nagira ngo mbwire Rosa uwamahoro ajya kwa nyina wabo yarafite imyaka ingahe
mu byukuri ntabwo nzi imyaka yarafite kuko nanjye nari umwana yarankurikiraga
none se muri 94 wowe warufite imyaka ingahe
94 nari mfite imyaka 7
none se mba rufite imyaka 7 agukurikira tugereranije akaba yarafite imyaka 5 niba wibuka muri 94 yarafite imyaka ingahe
twatandukanye mfite nk'imyaka 4 urumva ko nari nkiri muto ntago namenye ngo yarafite imyaka ingahe gusa mamapfa nyine uwo mama wacu twarabanaga ikanombe byo ndabyibuka ko nanjye yarandeze nuko nyuma aribwo nyine twatandukanye tukajya mu yindi miryango mpamvu ntamenye uburyo yagiye aho kwa Kagaba akagera ubwo atangwa
birimo biragenda bisobanuka rero yavuye kwa mama wanyu ajya kuba kwa Kagaba ku buryo ariho yavuye ajya Burayi
n'uwo mama wacu barajyanye kwitwaga Mukakirenga Specials yaba we na mama wacu babanaga aho kwa Kagaba
na mama wanyu nawe yabaga kwa Kagabo
yego ni naho yaguye n'ubundi twese twatandukanye gutyo Rosa dutandukana gutyo n'abandi bavandimwe wanjye turatandukana nyine cyokora harokotse mukuru wanjye gusa nanjye n'undi nanjye nakurikiraga nawe ntakiriho ubwo naje kumenya amakuru ko nawe yitabye Imana ariko yitabye Imana mbere ya 94
ariko igihe cyose wagerageje kumenya amakuru ya murumuna wawe uwa mahoro Rosa kwa Kagaba ntago washoboye kuyaguha
ntago babashije kuyampa n'ukuri
ukabona ko batabishakaga
mukuru wanjye yagiye kwirebera Kagaba nawe barayamwima mbona ari uko batabishaka baba batumesiye nyine nuko abona ntagikurikirana njye niko mbifata sinzi niba ari ukubatekerereza
abo batekerereza ibyo aribyo byose abana b'abanyarwanda aho bari hose tugerageza kubashaka dushyizeho umwete tukamenya aho bari niyo baba baratanzwe barahawe indi miryango kugira ngo ibarebe tugerageza kureba niba byarakurikije amategeko kubera ko u Rwanda rwari rufite amategeko agenga umwana n'imitangire y'umwana kugira ngo arererwe mu wundi muryango ibyo rero nibyo duheraho tuzagerageza kubaza mu nkiko ubundi urukiko rw'ibanze rw'aho umwana ari niho haba hari inyandiko zigaragaza ko uwo mwana yatanzwe kandi agatangwa n'umuntu ubifitiye uburenganzira ibyo nibiteganywa n'amategeko icyo nakubwira muri kano kanya patience mukamunana n'ukugushimira umuhate n'urukundo ufitiye murumuna wawe no kubutaracitse intege ukagerageza kuvuga uti nzategereza ariko igihe nikigera nzavugana n'agasaro kaburaga kugira ngo dufatanye kumushaka tufatanye rero guhera uyu munsi tumushake uwo murumuna wawe w'amahoro Rosa ndakwizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo kimwe n'utundi dusaro twose twabuze nawe azaboneke abazanira ibyishimo
ni ukuri nakwishima nawe akagira uburenganzira wo kumenya ko afite umuryango ukiriho nanjye nkumva ko amaraso yacu akiriho ni ukuri byanezeza kandi Imana ijye ikomeza ikwambika imbaraga ni ukuri
urakoze cyane ndagushimiye
twakomeje kugerageza gushakisha kugira ngo tumenye aho uwa mahoro aherereye, byabaye ngombwa ko dusubira mu Busanza aho yavukiye kugira ngo tumenye amakuru ye neza. Tubona umuntu wahabyukiye wahakuriye yitwa Rosa Nkezabera, kazi neza ku ijwi ry'Amerika. None umaze kumva makuru duhawe na Mukamuna na Patience ushaka murumuna we avuga ko yitwa Rosa w'amahoro wavukiye mu Busanza akaza kuhava akiri mutoya, uwo Mukamuna na uramuzi waramwumvise birumvikana ko umwana mutoya, ariko se umubyara avuga ko yitwa Gakwenzire Stefano wabumuzi?
Mukamuna nawe ntago muzi, ariko avuga ko ari senda muzi ko yari umuturanyi wacu.
Yego,
ariko mu bana ba Gakwenzire Mukamuna ntabwo ari muzi.
Yego,
yari afite abana batanu harimo Agoyire, Aspari, Mukakirenga, Ukombe na Karori. Abo akaba ari bo bana ba Gakwenzire. Gakwenzire akaba arashakanye na Koreta. Ubwo rero Mukamuna na sinzi umubyeyi w'umubyara uwariwe.
None se uwo mwana uvugwa w'amahoro Rosa uvugwa ko yarerewe kwa Kagaba, hari icyo waba waramumenyeho?
Umwana wajya kujya kwa Kagaba sinibuka amazina yo, sinazi uko yitwa kubera ko ubwo mama we ariwe Mukakirenga yacaga ku irembo iwacu agiye kwa Kagaba, cyangwa natwe tukajya kwa Kagaba tukamusangayo, cyangwa twanyura ku irembo iwabo tukamubona. Nukuwa ko Mukakirenga ari we nyina w'uwo mwana Rose. Mukakirenga akaba yarakoraga kwa Kagaba, ariko agakora kwa Kagaba ataha iwabo, agatahana na n'uwo mwana we. Ntabwo wavuga ko yabaye kwa Kagaba n'umwana, oya, yakoraga atahayo, ataha iwabo mbere. Mukakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije kumungo kumwadotisha iburayi, nuko byagenze.
Uwo mwana wagiye iburayi akaba ari uwa Mukakirenga?
Ni uwa Mukakirenga.
Amakuru y'uko Mukakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe, ayo makuru warayamenye?
Narayamenye, niko byagenze. Yitabye Imana ari kumwe na Kagaba mu rugo kwa Kagaba.
Uwa mahoro ashakirwa ababyeyi iburayi, ayo makuru nk'abaturanyi mwarayamenye?
Twarayamenye, ariko uko mungewe sinari nyiba mu rugo, nari narashatse nasaga mu rugo ngasanga ababambwira ko uwo mwana yashobora kuba yagiye iburayi, ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba. Abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba, umwe mu bana ba Kagaba.
Madame Rosa Nkezabera, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udufashe dushake Agasaro Kaburaga Rosa w'amahoro, tukaba tugenda tumukozaho intoki buhoro buhoro. Rwose ndagushimiye cyane.
Murakoze Venusi. Ubwo nanjye ngize ikindi nakunguka nazabamenyesha Rosa akabasha kuboneka.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikindi kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo ko bavuka bagakura, ba mama babo bakababwira uwababyaye, iyo batamubonye kandi ariho cyangwa se ngo babwirwe kiriho, bibaza impamvu bavukiye kugerwaho impaka aho gukura bisanzuye. Mwumvise inkuru ya Nadine Ingabire utuye Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, watubwiye ko amaze imyaka ashaka kuvugana n'ijwi ry'Amerika ashakisha se wamubyaye. Ndifuza kongera kubumvisha agace gato kuko yabivugaga.
Ndagira ngo nange mufashe gushaka Agasaro kanjye nabuze.
Ako Gasaro kawe ni kitwa nje ni nakahe?
abakuru kandi rero dafite ama ibintu byinshi nabimenye nanjye jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi
yego
nyuma ya jenoside rero bambwira ko mfite papa bambwira n'ikintu rimwe simuzi bambaye izina ryitwa Veneragosta
bakubwiye ko yakoraga iki
bambwiye ko ngo yakoraga muri detel imbere ya jenoside hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'abafaransa urumva ntabwo ari mama ko bambaye hanze
yego
hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri ecole belge i Kigali imbere ya jenoside ariko yitwaga Alice bari basuye ku Gitega hanyuma jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize ni uko yapfuye yaje kutumbwira ngo bashobora kuba barapfuye i Burundi bakaba barashyikiriye muri Canada cyangwa mu Bufaransa ko nawe ntabwo abizi nasuyeyo banyereka ahantu bari basuye usanga barahagurishije n'umudogiteri n'ubwo ashobora kuvuga izina rye kubera umutekano nyuma mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye hanyuma bifuza no kuzabambika ikamba rya kibyenge ushingize ikindi ndagira mbabwire ko mbakunda ikindi ndagira ndabimenyeshe ko ndumwe n'imitungo yabo ndagira ngo ntangineye ubutunzi kristo hari imitungo myinshi yampaye atanu abashe kumva
nzagupfumekera komera Nadine ndakumva ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana wasigaye wenyine uri ikinege nta muryango ufite
muri jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakumbwira ntabwo bazi niho twatunda hano ntabwo babizi ubwo rero hejuru byaba by'imbere ndabizi ko ndamubona nshinja imana niyo izamfasha hamwe namwe murakoze
nayumvise amarira y'urukundo ya Nadine Ingabire ushaka papa we atigeze amenya mwabaye benshi mwamwumvise mukamugirira impuhwe mukifuza gufatanya n'ijwi rya Amerika ngo tumubonere agasaro ka Buraga waduhamagaye wa mbere ni Mustafa nkurikiye inka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo ngo haye ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane
nawe wumva ikiganiro agasaro kaburaga uraduhamagara uti mbafitiye agasaro kabuze ako gasaro warakabonye
narakabonye numvise amaganya y'umwana ngerageza kugira numvira mbabaje ku mutima kubera ko nabagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri deseri hari abantu bakoraga muri deseri tuzuziranye harimo mama wacu witwa Jane ni umukobwa
yego
gerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindihebura
Veneran
yeah.
Yakoraga kahe kazi muri Beseri
yari chef wa departement ya Echange
waba uzi igihugu yaba herereyemo magingo ya
bo kugeza nagerageje kubaza abandi bantu baba muzi bambwira ko ngo bashobora kuba bakeka ko ari muri Amerika cyangwa mu Bufaransa niyo makuru nabashe nanjye kumenya
ayo ngayo arahagije Mustafa nkurikiye inka rwose nongere ngushimire kuba wariyemeje guhamagara ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika kugira ngo udufashe natwe dushobore gufasha Nadine Ingabire kumenya amakuru y'umubyeyi we byibuze tumenye irindi zina asigaye no kuzakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye aho ashobora kuba aherereye ariko mbere yo kugenda nagira ngo nkubaze nkurikiye inka ukunda kumva ijwi rya Amerika kenshi
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane
Birashimishije cyane kumenya ko uri umwe mu miliyoni yabumva ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru nabisezeranije Nadine Ingabire kuzakora uko nshoboye kugira ngo menye amakuru y'umubyeyi we yaba mu Burundi cyangwa se mu kindi gihugu yaba kiriho cyangwa se atakiriho nawe ndagushimiye umusanzu wawe gira amahoro
urakoze cyane nawe
Agasaro kaburaga
Nakomeje ubushakashatsi mpereye ku makuru nahawe na Nadine Ingabire kimwe nayo mwampaye mwebwe mwese mwumva ijwi ry'Amerika mwiyemeje gufatanya nanjye kugira ngo aba bana b'u Rwanda tubafate mu mugongo nashakiye mu Bubiligi mu Bufaransa muri Amerika ndetse no mu Rwanda no mu Burundi amakuru namenye ngiye kuyabagezaho ariko ndifuza kubanza kuyabwira Nadine Nadine Ingabire kazi neza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Twaravuganye mu cyumweru gishize turaganira mubwira amakuru y'umubyeyi wawe washakishaga wari uzi izina rimwe gusa umubwira ko yitwa Venera nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nakomeje ubushakashatsi namenye wari we yitwa Sindihebura Venera iryo zina ryo niryo rye ikindi namenye nuko nkuko wari wambwiye ko yakoze muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda BCR yahavuye yagera no mu Burundi agakora muri banki y'ubucuruzi y'u Burundi yitwa Bankub Nadine uri wenyine aho ngaho mu rugo
yego
Uri mfuzi, turi kumwe ngiye kuguha amakuru yandi namenye ni ikintu gihora kinkomereza iyo ngomba kubwira umwana ushakisha umubyeyi yuko namubonye cyangwa se ntamubonye namubonye mbivuga nsamaye nishimiye ntaraka ariko iyo ntamubonye biramvuna birangora nagira ngo unyemerere nkubwire inkuru itari nziza yuko nasanze umubyeyi wawe yaritabye Imana hashize amezi atanu ndagukomeza ndakwihanganisha kimwe n'abandi bantu benshi bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya twifatanije nawe mu kababaro kandi tuzakuba hafi wifuje kandi kumenya amakuru y'umufasha we wari uzi gusa ku izina rya Veneranda nakubwira yuko nawe ariho hamwe n'abana mu Burundi niba yumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya nawe ndamwihanganishije ugahasigaye Imana nibishaka muzabonana yaba yarakuzi
yego nakubwiye amakuru kuko bara basore n'iza gusanga koregeza kubasura
yego
hanyuma akenshi akaba ari we tuba turi kumwe akanyesha akandeka akanjyana ku kazi hari n'igihe kabaga turi mu rugo akaba yanjye amakuru yayo raporo kuzana ibiryo by'umwana bari bafite wari urwaye utarajya kurya ibiryo bibonetse ibyo byose byakomezaga kuzana na efuranse cyangwa fabena ku wa gatandatu ubwo rero nagiye mbibuka nari mutoya mfite nk'imyaka itanu nko hagati y'itanu n'itandatu ko twari abaturanyi arashobora kuba yibuka
mu cyumweru gishize wambwiraga ko wifuza kubambika abo babyeyi ikamba ribakwiye uwo mugambi uracyawufite
ndawufite cyane rwose kandi nirizera ko iyo bizashyigikira nkabasha kubabona ndabakunda kandi aho ndabakomeje ikindi mbasabye ni niba bafite ko ya papa uzayimbirije kandi nanjye bishaka kugira kuzabona maso ku maso ko ndabyifuza cyane
ntuvunike kubera ko ifoto ya papa wawe nayibonye ndayifite nzayikoherereza ndashimira cyane umwe mu bakoranye na papa wawe washoboye kuduha iyo foto wanadufashe cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru arambuye ni umuntu w'imfura n'umuremure mu bareshya atuye mu Bubiligi ntago yashatse kuvuga izina rye kimwe n'abandi benshi badufashe kugira ngo dushobore kwihuta mu mugushaka papa wawe Nadine Ingabire unyemerere nongere ngukomeze nkwihanganishe igira amahoro
ndakoze cyane ndabashimiye ni nari tanze n'umugisha nako papa gukorwa n'umwari wawe kubera yagera n'ufite ntago nari kubishobora naho mwanyize nge ntago nari kuhagera ariko ndashimiye ko Imana yagiye imberekana ukaba mumpagitiye murakoze cyane Imana ibahumugisha
nongere nshimire abafashije mwese kumenya amakuru y'umubyeyi wa Nadine Ingabire abari i Dubai abari muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maine na Tennessee abari mu Bubiligi abari mu Bufaransa mu Rwanda no mu Burundi ndetse nawe wabyutse uhamagara agasaro kaburaga uyu munsi ukaba uri mu Bugarama na bagenzi bawe mugerageza kwishima guhana ineza nawe umusezeraho bagiye mu butumwa natuhana ku rwego rya Amerika tubifurije urugendo rwiza n'akazi keza mwese ineza yanyu yuzuye ubumuntu mwishimirwe benshi mubateze amatwi ikiganiro agasaro kaburaga mwumvise byibuze rimwe mu buzima bwanyu ko inzira z'Imana zimenywa nayo gusa tekereza umwana w'imyaka 13 afashe urugendo wenyine akava muri Kongo agataha mu Rwanda akijyana mu kigo cy'imfubyi akakirana urugwiro akaregwa agakundwa n'abakagira urukundo akamenya imfubyi zidafite kivurira ntizirarira ubundi akazijyana avuka amaze kumenya ko ahafite ababyeyi umwe muri abo bana b'intwari yitwa uri mu benshi Samuel ararangisha umuvandimwe we Thomas abana bakize baburaniye mu nkambi ya Mugunga hashize imyaka 25 atuye i Kigali mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge umudugudu wa Ntunga
ndarangisha mukuru wanjye ite abana bakize Thomas bahunze 94 tujya muri Kongo mu rugo twari abana 8 abana 8 abana bakize twaramubuze tumuja muri Kongo twaba yaratuye mu nkambi ya Mugunga natwe twari twatuye tuza kuva i Mugunga tujya i Gatare inambariza kubera i Gatare tugaruka i Mugunga dusanga uwo mukuru wacu abana bakize Thomas harundi mugabo waje kumufata aramutwara amubwira ko bajya agiye kumwereka inzira nziza bazacamo kugira ngo baze mu Rwanda tugaruka mu Rwanda abana bakize tutongeye kumubona ariko akaba ari mubyara wanjye wabaga i Gisenyi watubwiye ko yamubonye i Goma akambwira ko ngo ndamutse mbonye se passe yo kunyambutsa i Goma yagenda akazamunyereka ariko muri icyo gihe yabimbwiraga hari mu gihe cya Kongo abanyarwanda tutumvikana bageraga bakaba bakwica ndabona nzashaka ikindi gihe ari nabwo hinjiragamo ibintu bya coronavirus uwo muntu tuburana uko nguko nawe wasinzi n'ahantu atuye niyo mpamagaye nimero ntabwo numva nabicamo
ku buryo utekereza ko mukuru wawe abantu bakize Thomas ashobora kuba ari hakurya mu mujyi wa Goma
yego niko mbitekereza ko ariko babimbwiye n'uwo kuko yajyanye na mukuru wanjye kwa mama wacu bitaga Minani
akaba avuzwa n'iki gutaha mu Rwanda kandi mwebwe mwese ko muri barindwi mwaratashye
uwo umugabo mujyanye bamwitaga Kamiri
yego
yamubwiye ko yamukoye ko uwo mugabo abana bakize Thomas niwe muhungu nkurikira mu rugo yari mutoya nawe kuko mu rugo tuyanjocora nawe imyaka 2 yamujyanye amubwira ko ngo inkotanyi ngo zirimo gushakisha abana b'abasoresore bakabica ari nabwo yamujyanaga amuhungu amubwira ngo abereke indi nzira bacamo bagenda bagiye kukura bizi ko abantu babaga mu nkambi twumvaga ibihuha bitandukanye kubijyanye n'inkotanyi kana tari ko biri abantu batashaka ko bifuza ko gutaha cyora ko ariyo mpamvu wenda tuma adahunguka naze bitewe n'ibihuha wenda bayumva
muri 94 habana bakize rafinyaka inzahe mbiye ko mu rushanya imyaka ibiri ubu ufite imyaka inzahe
onje ufite imyaka 34
yego
abana bakize rafite ubwo n'uvanga afite nka 37
mfata kano kanya hano ku ijwi rya Amerika ugira icyo ubwira mukuru wawe nk'umuntu rwaho ngaho mu Rwanda kugira ngo akumve niba afite n'ikimubuza kiveho akumve nka murumuna nawe yumve ko umushaka kandi umushakira neza
nukuri abantu bakize urumwana wo mu rugo babo mu rugo bashiki banjye babiri baracyahari turi abahungu bane mu rugo n'abakobwa bane hapfu yama abakobwa babiri hasigaye abakobwa babiri n'abahungu turi batatu n'uwo abantu bakize twa akuze ariko mu Rwanda ni amahoro turatekanye turifuza kukongera kukubona ukagaruka iwacu mu gihugu cyakubyaye dore ko twese twanashatse tutazi nimba ukiriho cyangwa utakiriho sibyo kumva amakuru yawe gusa batubwira ko uri Goma tuba tutahazi hari indirimbo twakundaga kuririmba mu muryango y'umuryango ayumvishe yahita amenya ko ari twebwe
iyo ndirimbo ni iyihe
twakundaga kuririmba ngo dufite abahungu iwacu ni bane dufite abakobwa iwacu ni bane kipapa abana ngagi na mu benshi gahutu teteri nirere nagwiza
iyo ndirimbo rwose ndumva ari nziza kandi abana bakize Thomas niba akumva niba yumva ijwi rya Amerika aho ari hakurya aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azumva iyo ndirimbo amenya yuko wowe Samuel uri mu benshi n'umuryango wose mu mwifuza nongere ngushimire kuba warategereje ku gihe kigerage igihe cyawe kikagera kugira ngo tuganire ubone uko ushaka kano gasaro kawe ndagushimiye cyane kandi mpifurije umunsi mwiza
urakoze cyane witeka bongere
urakoze nawe umunsi mwiza samwe ihangane
shaka gasaro kawe mukakabona
madero
shaka gasaro kawe mukakabona
wiki kintege
shaka gasaro kawe mukakabona shaka gasaro kawe
nyina w'umuntu Joli atuye I Kigali mu karere ka Nyarugenge akagari ka Mataba umudugudu wa Burema arashakisha mukuru we
mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu izi rya Amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kabuze nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye
uwo mukuru wawe mwatandukaniye he
ubundi twatandukaniye ku gikongo
yitwa gande
noneho yitwaga Donata Mukanshuti
byagenze gute mutandukana
yari amaze gushaka umugabo ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku Kibuye bagenda bajya kuba ngo ku Kibuye ubwo rero intambara isa naho icogoye twebwe turahunguka turataha igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka ku Kibuye abantu basubwira ngo niho baba ngo ni ku Kibumba niho kwa Shebu bagiye rero basanga ngo bagiye muri Zaire ubwo igihe cyarageze twumva ngo niho bari igihe hari igihe rero higeze kubina intambara mbese abantu bahungiye muri Zaire bagaruka mu Rwanda umugabo we yaragarutse wenyine aratumubaje tuze ko mutazanye aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho twarategereje twarahebye twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye
None se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya Kongo nta n'ahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu
ekaratubwiye ngo nta bya ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntabwo yarayazi
mbere mwakomokaga he mu Rwanda mwaburaniye ku gikongoro ariko se ntumwakomokaga
twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo aha hose ari komine Kigoma
yego
segiteri ntanga serire Nyamazi
none nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri Kongo ukomokaho ikigoma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku gikongoro muhunga waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe Jonathan
nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru yihaba n'umwe
Jonathan ahunga muri 1994 ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nkingahe
yari mu myaka nka 20 n'umwe
yari ataribaruka nta mwana yari afite
oya bako bashakanye se mu ntambara turiho duhunga
yego
bashakanye mu ntambara turiho duhunga nta mwana bari bakagirana
Jonathan Mukanshuti niba kumva magingwa ya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya Kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika aho ijwi rya Amerika rishobora kugera n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye
Mukanshuti Jonathan mukuru wanjye ndamukundaga cyane kandi nuba kiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yandaga ku mutima kuko njyewe umugwa mu ntege Jonathan ubaye ikiriho rwose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho murumuna wawe Nyirangiro wasanga ko Jonathan tukaba tuziho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu Mureka Mbanze Mili nawe ariho rwose ubaye ukiriho wabasha kutangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane
nanjye rero ndagushimiye Fortuna atangira ngira usanga kuba wizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro
urakoze cyane Imana ibahe
umugisha agasaro kaburaga
hashize imyaka 25 mu mwaka w'1996 abavandimwe babiri bavuye Bukavu bahunga bagera mu nkengero z'umujyi wa Kisangani bakoze ibirometero hafi 650 bashigaje ibirometero 7 gusa ngo bagere mu mujyi wa Kisangani baratandukana Emerita Nsengiyumva atandukana n'umuvandimwe we Hategekimana bari barahimbye akazi na Kacinga Hategekimana yari afite imyaka 13 kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ke yigeze amenya ari mu kiganiro agasaro kaburaga ni nabwo bwa mbere abashije kumushakisha ashize amanga
n'umwana twaburanye witwa Hategekimana twakundaga kwita Kibwa niwe turimo nyine dushakisha kugira ngo muzadufashe turebe ko yazaboneka
Hategekimana mwahimbaga Kibwa mwatandukanye mute mwatandukaniye he ryahari ryari
mu 97 twatandukanye ku birometero 7 wenda kugera mu mujyi wa Kisangani
byagenze gute kugira ngo mutandukane ko nuva mwari mwagiranye inzira ndende muri kumwe
nyine twaturukanye Bukavu
yego
hanyuma nyine habaho igihe cyo kugira ngo nyine haveho imirwano hanyuma turagenda tugarukira ku biometero birindwi nyine tugira ngo tugere za Kisangani biba ngombwa yuko haba umutekano muke nyine habaho guhunga turatandukana.
Icyo gihe Hategekimana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite nk'imyaka 13.
Nta wundi muntu wo mu muryango basigaranye, yasigaye wenyine?
Nta wundi wo mu muryango basigaranye kuko abo twari turi kumwe nuwo bita mama bebe kandi nawe twaratahanye.
Ko Hategekimana yari akiri mutoya atagira ku myaka 15 yashoboraga kuba yafashwa n'iyo miryango ifasha abana bari bonyine, wigeze ugerageza kubaza mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, wigeze ubaza se mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, hari aho wigeze ubariza kugira ngo wumve niba uwo mwana ataragiye mu bandi bari bonyine?
Aya naho ntaho nagiye kubaza.
Ni ubushake buke cyangwa ni uko ari ukiri mutoya nawe utazi aho wabariza?
Aya ntabwo nari kumenya aho nabariza.
Mu bantu bakomeje guhunga ariko bakaza gutaha, nta n'umwe wagarutse mu Rwanda waba warakubwiye ko yamurabutswe?
Aya nta wigeze ambwira, ahubwo nta n'uwo dukeka ko papa we nawe se ko atigeze aza. Sigewe ko icyo gihe tuza yari arwaye, ashobore kuba we yarapfuye.
Muhunga nta bantu wabonaga yisangaho ku buryo ashobora kuba yarabakurikiye akaba yarakomeje akajyana nabo?
Oya, abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo uwo yari nyina wabo, we turabonana kenshi, ntabwo nyine yigeze amubona. Hanyuma abandi nabo ntabwo, abo twabashije kubonana ntabwo bigeze bamubona, n'abari bari Butare ariko ntabwo bigeze babonana, kuko nabo nkeka rwose ntabwo bigeze bagira babonana.
Niba Hategekimana akumva wambwiye ko mwaramuhaye akazi na ka kabyiniriro ka Kibwa, niba akumva niki wamubwira muri aka kanya nkamushikiwe?
Namubwira yuko nyine aho ari yakagombye gutaha nyine akaza agataha, kuko n'umuvandimwe witwa Nizeyimana nawe twakunda kumwita Kibwa ubwo yari Kibwa gikuru. Niba nyine tukamushishikariza ko yataha, tukamubwira ko n'uwo bitaga Bebe ari we wari mushikiwe nawe ko ahari nyine akaza agasanga abavandimwe.
Yego, ndizera yuko Hategekimana niba akiriho yakumvise, yumvise urukundo mufitiye, yumvise ineza umuhamagarira gusanga. Nongere ngushimire cyane Emerita Nsengiyumva kuba wizeye ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Agira amahoro.
Yego, namwakoze.
Agasaro Kaburaga.
Ino saha ya mbere yararangisha umuvandimwe we baburanye mu mwaka w'1994 nine, atuye muri Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Kagarama.
Umuntu ndangisha ni mukuru wanjye witwa Tuyisenge Jean Pierre Claver, twari dutuye mu Kinigi mu Ruhengeri. Yagiye muri 1994 igihe abantu bahungaga bajya muri Congo, yigaga kuri STP Busogo, yari arangije muri construction. Amakuru ya nyuma duheruka, umuntu yatubwiye ko yamubonye berekeye muri za Congo Brazzaville. Amakuru duheruka.
Ayo makuru umuntu yabahaye mu wuhe mwaka? Ni hafi aha
uwayaduhaye muri 2015, ariko nawe atari sire, kuko yatubwiraga ati nabonye ari umuntu basa.
Yabonye ari umuntu basa, ntabwo azi neza nimba yarabonye
we nyirubwite.
Hari ubwo wigeze ugerageza gushakiraho muri Congo Brazzaville ngo ubaze abajyayo cyangwa bavayo, babaze nimba barigeze bamuca iryera?
Ntabwo nagiye mpura nabo. Ubu ngubu ni ubwa mbere ugerageje kumushakisha.
Uvuze ko yize kubaka, byabaga ari ibintu yakundaga cyangwa se ni uko gusa yagiye kubyiga? Ndashaka ndabikubaza kubera ko n'ubu wasanga yenda gikora umurimo wo kubaka, abantu bakazamwumva vuba bakamumenya. Ni umurimo yakundaga cyangwa awugiyemo gusa agira ngo azawuramukiremo?
Icyo gihe yari sekiteri yafashe bitanzwe, nkuko abantu bafata amasekiyo muri secondaire mu mwaka wa kane ntabwo yari yagakozeho uwo mwuga yakoze nk'umuntu urangije umwaka wa gatandatu yari ageze ku rwego rwo kuba yatangira kubikoresha igihugu rero gihita kijya mu ntambara
hanyuma ahunga yahunganye n'abandi bo mu muryango baracyari hakurya baragarutse abandi barihe
umuryango wose wagarukiye Gisenyi Rubavu bagaruka mu rugo nta bantu bo mu muryango bigeze barenga umupaka wa Gisenyi ni nayo mpamvu habaye icyo kibazo cy'uko kumubura ari umwe ndavuga tutese yaba akiriho niba akiriho kuko nk'uko ayo makuru ya Congo Brazzaville yakekaga katugerageze ni njye ufashe icyemezo cyo kugerageza kubera ko ndabakurikiranye
ntabwo yigeze nawe agerageza kubashakisha ngo agire ubutumwa yohereza mu Rwanda avuga ati ndi hano ndi amahoro ntimuzahangayike
ntabwo byigeze bibaho ni nayo mpamvu numva mfite impungenge kandi nishimiye kuba namenya amakuru ye
niba ari muri Congo Brazzaville nk'uko bamwe bibwiye ko bamubonye ajyayo muri Congo Brazzaville ijwi rya Amerika rirumvikana abantu bavuye kuri radiyo buri cyumweru bagerageza kumva niba hari umuntu uri i Rwanda ubashakisha niba mukuru wawe akumva muri kano kanya buri gihe nshimishwa no guhakanya abantu kugira ngo babwira abavandimwe babo bashakisha ijambo ribari ku mutima ndetse bababwiye n'amakuru yo mu Rwanda nawe rero aka kanyaneka kurenge mubwira icyo wifuza
bo icyo nifuza ni ukumubona niwe twasigaranye nk'umubyeyi kuko 2022 mama yitabye Imana 2012 no na papa yitabye Imana ubwo rero nka mukuru wacu niwe mubyeyi twasigaranye niba akiriho rwose turamukeneye dukeneye inama ze dukeneye kumubona nk'umuvandimwe ni agahinda gakomeye kubura umuntu utazi niba akiriho cyangwa se ariho
Innocent Habiyambere ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi rya Amerika kugira ngo bwa mbere tugufashe muri imyaka 27 ishize tugufashe gushakisha umuvandimwe wawe komera kandi ugira amahoro
murakoze cyane namwe ndabashimiye ku bufasha muhora muha abantu nagiye mbakurikirana kenshi rwose Imana ibahe umugisha
urakoze cyane Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro gihumunezero abawuvukijwe ikiganiro cyo muri bikomere kikabubeza imitima ndakigutuye mubyeyi nyirabateguzi wabaye nkike impfubyi zitabarika zatoyemo kuva umwaka w'igihumbi 1994 kugeza ubu namwe mwese mugira ubuntu mugatanga mutizigamye mwebwe mwimitse ijwi rya Amerika nk'umutambira ineza ineza mudusabira murakayihorana naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
mukakire ngaje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba baramufashije ku mungo kumwagarukisha iburayi no kuryagenze agasaro
amaganya y'umwana ngerageza kugira ngo mbabaze ku mutima kubera ko n'abagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri BCR hari abantu bakoraga muri BCR twari tuziranye harimo mama wacu witwa Jeanne ni umukobwa ngerageza kumubaza ambwira ko umuntu amuzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindiyehoje karabonetse
bifuza no kuzabambika ikamba rya kibenge ushinzwe
namenye ko ushakira abantu imiryango babuze kuko njye nimbisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venuse nshimiye Imana yamfashe
kuye kuri kuruwaru je nilo bayi imaji ati zinyinero nizaze nuse nshimiye imana z'agasaro kabuze uko nanjye nkunda kumva agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane
ntabwo ushobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane